jibade jimmize mukama onsasire onziriremu wangamba wenditajobi nawe olinziza wendyawune byomuwendo munjo kubijamu bitali kati nkomyewo onsasire onaze Mom say po
Naza
Naza
Naza Mom say po
Come on Naza
On to kuse Naza
Wansu visa
Naza Mom say po
Ebigele byange nebigenda jotayagala naye nga wangamba soke nonye obwakabaka bono obutukirive birala biricha kati nkomyewo onsasire onaze nomsaiko Ani ainzo kuonya Koma wo Mukwagala kulio kwa soka Koma wo Onabe Musai kuno Otukule
On to Kuzey.